on kettini studio Kalangu yande joni witeri min tawi sappo e joyi nani habaruji e fulfulde. Arande ni ko e kibaruji ɗi enda ko watta ɓiɓɓe leydi Niger keme ɗiɗon laatiɓe no joɗino Nigeria kañum e Cameroun riwwama to enda gartirama ɗon enna tawite ɗan Issa Lé région mo maradi maire gallure nde wi koɓe gardu konde ɓe jandi ɓe jetti Allah. Non ni fa hande ndu ko habaruji leydi Bénin biteɗo Ignace Sossou kañum du konda hande hanno sere mo waɗe sere o faɓɓinama fa joyi lewru mai ko warta ɗum endan Moussa Aksar goto e bandiraɓe makko mo leydi Niger famminan en dow fi ono yaari. Non ne ara filla kon darto musini golna gollidugo ko ete biberon manaji ɗi endan no woodi basi ko wadde no cukaloy keccoyi ɗum wonno ko fawari jondu konda ni hono hawride le duniya mawde dow filla cellal hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e goho haaɗi gollal ngal waɗe leydi Niger no won e low lawol majjum en nanan yewtere waɗande dow fi on enda. Kori jam woni e moɗon Soumana Amadou won ko janggato habaruji e fulfulde o leydi Niger. Coronavirus ñew kantugu duniyaru enda wiyama hono himɓe capanɗe tato won ko état keñande enda nder mabɓe joyo won ko tawda na walla kan enda kamɓe joyo ɓeydu konda fuu ɓe jiyakanaɗo enda région mo ñeme e jonde yerno andinore wurtinde to ministére hawjinde cellal ɓiɓɓe adama leydi Niger keñande enda nooga e jeɗɗi lewru avril holliri. Nenene kase hisama ɓiɓɓe leydi Niger na mbiya himɓe leydi Niger nanguɓe coronavirus wona himɓe keme jeɗɗo e go'o e dow fawari jondu kondan himɓe ujunaɗi ɗo e keme jeɗɗo e capanɗe nayyo ɗiɗon etaɓe ƴewana cellal muɗum en warde nden e nogay e jeɗɗi lewru avril keñan nonni ɗum du kondan holli wiide fa hande en himɓe kemɗo e capanɗe jeetto e jeɗɗo ka en woni ko fawari jondu kondan ni laatino gonno cawro e dow fi ñawgu endan kem tato e capanɗe jeetto e joyi du kondan daɗi kooti galleji muɗum en nonno du kondan nogay e jiyanayo kayen du kondan woni ko ñawgu endan wari yerno andinore nde endan famminiri. Non ni fawari jondu konda har filla kon darto hono duruduggol e ngudo ñawu waddi ko himɓe leydi Niger ko watto keme ɗiɗon kañum wonno ko dilloyto ena Niger kañum e Cameroun ɓeydu konda eɗen mbawide ɓe diwa noon enen ton ɓe gari to wiyete ɗan Issa ɗum ɗuɗo filla ko dar duruduggo e ñawgu endan wiyetegu coronavirus ndenene ka koɓe gariɗo enen du konda ni himɓe no laati faddama gam batte ƴeewe cella mumen no yarto maire mo gallure nde ende o wi himɓeɓe darama tama du konda basi fola e mabɓe sembe kettinoon nanon Hamza Garba maire ɗan Issa e dow callallu ko haalde e bandi min Mohamed Mamma Illu Maradi.
Wartiraɓe waɗoɓe keme nayo e ko deki min jaɓɓi rewɓe e worɓe kamfu e sukaɓe waɗoɓe kamɓe hemre e lasoy ɗiɗi e jeetato ahiɓe lasoy ɗiɗo e jeenayo ɓe ka en ka katsina leydi Nigeria ƴoowi ahiɓe ɓeydu fuu min jaari ɗum en min gattoyi nder juuɗe fedde hawjine fille jinganade hakke cukaɓe ɗo maraɗi fedde nde du yaari suka fuu nder wuuro mum'en minen du ɗo ɗan Issa hawtidade e sarusuji cellal kamfu e comseria min berni himɓeɓe nder kogol CS ɗan Issa loktoroɓe ɓen ɗu no ɗon no ƴewtino cellal maɓɓe daara deɓe tawraka ñaw coronavirus o ngu no waraɓa himɓe gu komiti mo maraɗi on cingaɗo gan durwiɗiɗe raɓu gu kandu walliriɓe har ñamdu mairi fa hande kandu waddaniɓe balla komiti kawjiɗo filla maɓɓe o du no ɗon no daara no waɗe ko neɗɗo maɓɓe fu yettinoye wuuro mum'en gam himɓe région ŋiji tati noon zender tawa e maraɗi.
Non ni hande nde enda nogayi e jeetati lewru avril duɓinaɗi e nogay hanno saria hono kokko habaruji mo leydi Bénin mbiteɗo Ignace Sossou hanno tawi waɗanoma saria o du wiyama joni egginama yarama joyi lewru mai ko warta ɗum enda ɗum du konda ni gam miccintinde o ni neɗɗo latiri kandu konda nangama e dow fi gollal muɗum ndennene wona du konda ele fedetede seno zo du konda kam wonno hono fa hande en fedde hokkoɓe habaruji dow fi wiɗagol ɗum du kondan illunoga e lewru décembre on ko o nanga Moussa Aksar goto e bandira makko latiɗo ka e woni hooreɓe senozo o enda mo leydi Niger noon o wi ndenene ka Ignace mo Bénin o enda nangama gam batte golle mum no woni waɗirni enda ɗum o haalni tarnaɗo Fouda Ahmed Subaka o enda.
Joni nanumi ko kiite makko ɗen paɓɓinama jarama joyi lewru mai waroru du lebbi makko nayyi omo faddi nder kasu leydi Bénin procureur tumirimo haalude haalaji gon dow trois tuit internet makko gon haalaji ɗi du ni hana nder wakkati o hana haalede haalaji du noon ɗi o waɗi bonnoji inde Ignace gollowo kokko habaru ñeñuɗo sanne noon kanko du sutti golleji bonɗi gaɗaɗi nder cuccukka kewɗi nder jamanu laamu Patrice Talangu miɗen miila du ko sawru majjum o wona omo fiiri
de son travail de journaliste d'investigation
non no faande ko babaruji leedi chaade dido gondu kondan kaindu kondan nangama gam batte Allah e faabar jondu kondani hono wurtinde kabaruji laati du kono kabaruji yarraka do mun har filla ko dalto laabi ko jaadi ton en dan chaade hisugol coronavirus o en dan Abbas Mahamoud laati ko won horejo hawrinde mabbe kambe ko babaruji be leedi chaade be en dan e do challal o halni tarnal fude Ahmed no fi on yaari
Les reprochés à ces journalistes.
Kokobe habaru be tumirama wattude lawo lamu leedi gom har ko darata labi regude wuro to wurto dundu gan durwi didde rabu nyaw coronavirus labi di gomnati leedi Chad singidi do Facebook internet mabbe kambe gatti lawo lamu leedi ko jeddire be gadi be padda ton coordination kengo be bindi derol yarude be kasu tato bo mabbe on kay yo fama gan kanko kay o fadda kana ni gan dum yewtino filla mabbe on dara gina do Chad miden godi lawo lamu leedi kawjingol filla gollobe kokkobe habaru lawol lamu leedi goldu kan jinganto kokkobe habaru ko watta be jolbinane be gada golleji mabbe de en dari duni handen ko yirnan no wodi burde denno sanne kan gollobe kokkobe habaru galano chattinani fodde denno amma bani non fu no hori golle kewde no hani dun sembindina labi jinganade kokkobe habaru be jolbinani
to en maradu ko nan jinganobe suudu baba dido ono won ley hono fedeten MPCR auto dule croisade won ko tawa himbe non latibe be jogama e do fi ko darto hono wurtunde halaaji ton endan non ne kay goto o kay wi a yo fama tafon yo fidama e tongode goto o ko nan faddama kankay garo kaso e hore mum be nanga kana alarbare alkamisa ko jabbi dun endan dun du konda wi am be ngadi noddangal yaade bibe wuro gam batte wurto hadude na du konda mi en wurto hollude jabay do filla hono hadude himbe juula julde e le nokkuje jami'i nene ne kaydu konna biter addudan ne to goto e mabbe latido kanyudu konna goto no jingonobe suudu baba to enna maradi nan ko haali mohammed man do majjum
pour le premier il lui était reproché
arono mabbe tumirama feccude habaru mo hana gonga hanono o haliri dum do whatsapp wobbe o adi habaru o feccide himbe maradi gum habaru o du wi ama no wawi hubbe hite caka himbe idabe mabbe kanko du wi ama kanko woni no durwo ko watta minen pelle jinganoje himbe leydi to min jabu min ummo min burto ko be gadda to procureur c'est procureur wi be jari yeso kitoto do gum gan yewtino filla mabbe der majjuno o wi mamman lawali dan sale mo MPCR jofe jofol tongode amma arano on hanu mamman lawli mamman nasiru fadde fa sardani
donc lui il a mis un mandat de dépôt
nani faane hawrinde hono leede meden jadiyan koje gonde bangi hirnaanga afrique goldidor ciede goote kanyundu konna wadi hawrter mudum do ko yaawi hawrindu konna latire wadama e dow hayna den ne kaydu konna dum wadi ko hawru imo wande e dan be kali do fille ko darto na walla gonka no suudi himbe hande wiete ko coronavirus laabi ko hani tokke muraduji ko hani wade kanyum e fa hande du kondan gacce ko na walla ka on wadda yaade himbe dum dun ndara fille arzu ko mo e jonde mudum en no gay jetlewr afrique kanya wonnde ne ko hawrinde du wada hawrinde du konna ni ko wada be kali halaaji endan e laabi dibe kani hojude gam batte tabintinde arzu ko endan to sama e der leden endan de imowa noni le habaru yidi faware jondu konna ni e dow miccintingol hono ko wurti lewru janvier dubu junaade en nogay ko darto filla hono fa hande du fedele duni hawjinde himbe je feroobe dilloobe nokkuje mudu en gam batte torraaji duniyaaru der region mo difa bi amande nene kay kujje kewde no han tawe yewtinama wadi tama gan kujje kewden don no wada ko latidu kondani don torre himbe har hippilla ko darto hippitere har filla ko darto diwtagol himbe dildude e mudun en le nokkuje dundu kondan wadi nokkuje enda ko watto hono kille tati ciagal majjundu fabar joni fedende wi wiide ke hono hakkunde to wete gingimi blabrin kanye fahande tete kablewa e fa hande duude lakciade endan do wonto yawarta majji wonno wada dun tordidi konda himbe tabe to endan be bi himbe be du hewbe mabbe wajibe ke dow mu en doggude nokkuji mu en garnaat der leydi Niger e fa hande du konnan doggude hono leydi Niger yaad natoyde farto endan der lakciade on endan yerno fawar joni fedde leede duniya hawjinde fi lako darto ferambe dilla wambe haliri non ni ele habaruji di endan do endan ni no tawadu har filla ko darto himbe laatibe wonnobe no golla do filla moteje moteede da hadama der region mo tilaberi wadi wakkati ni endan nenne himbe enda wonjiti golleje hara walam sabu hande de enda hewbe mabbe fu njoppi dun don naati ciottol galasiji mudun en ko watta ko tawe heba honno wurri dun du konda fu e lewru sumaydu en namburi seyni abdu goto laatido kandu nemu kabu kabu wono ko wadanno hande de warte cioggu galasi nane ko haalani bandi men taato enda Iliyasu Gumande
minen jo en kabu kabu minen ni adanno galas o min jara der ladde walam e der cekan tarare mu fu min chonnana himbe amma handen ko dum hadi waddade motoje dum yilo himbe galano keba galas o wala wo ladde ton wara do walam gante fude galas o loreji du adoji galas o no jara galano bo to badi badi don ni di darto fi o du ni satti sanne seni Allah waddana himbe ko yirna araji didu neddo wawa habbitor ko hemu wi'a yaran galas sonno no himbe gan sonni ditta ko nange yana do dar hubere walam tanni mi won mi do daru mi sonna galas o wanda mi yaha mi sodo sappo mi war mi sonnira himbe laso der majjundu ni mi won mi do tefa ko firta
haaju torkarani gon murado kutte
he bannirao e ko he umami ya don tamilo
ananal habar onna to dun no
iri habar oyeno
nyogungu woni wara himbe dalle yasi fu gu yotto ke daggarme
iya no hal do coronavirus no
e mana
men magu yottike do to amen amman no wodi ne on watta hise imagu
aha hokam be dar do majjum
lokotorobe jombe annar kokki shawara do magu ne do lota juude mudun e makatar fade laba ne o deno dirla nano odja wada dum der sobudum do ma lota juude mada fade laba de a golliri tekkerno kibinaane der buri lota juude mada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte meter goto hakkune modum ine o ale memude bisaji de duwarti ke dole memum bisaji de loton juude modon bo ine nyandu modon fako nyamo lote yere modon to joddo to dum dale natugo der jamaare ustire dille dille
aa to ne o anta ko galbi yankena
bannirao mila itchallal bannu mada imma chellal balli lenyol mada
e gongama jam onna am buri komai mi yetti beedaade ga kuda mi hambatana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
yewtere men pindol halan hala hon ko ete biboroji ko sukabe hokkete gam batte musinde na gollirude kulle kodde kaake latide wakkati gollabal majji tabitay on UNICEF kanyum woni fedde hawjinde ko yarto sukabe yeso wadino lawol do fila ko darto hono endan ko sukabe haani gollira e lohita uner temede jene chapande jerti e go'o musingol sukabe endu inna labino lati du leydi Niger non tokkiti dum yerno madan Diallo Hamsatu jakkite latido jom andal do fila ngurdi sukabe heccube halani rahilatu sumana min pirti fulfulti
dan tuseke
der ko manga atfu hako darto ko urna chikolo keccu men en kollita ngoddo notraji bibiron der ci e kay men kad notraji majjum fufun ba der ko beje mobe en hadi
ko sabi odon kada notraji bibiro o gan o hokke sukabe
le
bibero bibero der bani moni wawa no torede no hidira suka fotorbe kambe kay de kebim adem jukka e kundule mobbe de o mema fudu bibbe nyawjo no bawi jodaaje do mako dab suko denne de bade moni wawa no torim no hainer wakachu kade hanni en en godi ar kewde e innaraabe bawi no tori kokka chuka mobbe ko nyami are de lamno mobbe no koy de innaraabe no toro ko be du e gala sedorno fu de be bawi fodongo suko
iri are de hande inniraabe bawi nawtori ko hana bibero o
girbal nanye ardi fu gel heba no wawa nyotar de chukale gel o ya korima inna o notoro girbal no o ya de yesu de ke burti se gel yarnine nya ardi magel
der labi duro firta ko e ko watta inniraabe acci nawtorade bibero o on yami gomnati wallira on ko watta bibero o to nanne der leedi sako o hebe fa o hokki sukabe na
en fait vous savez
to gomnati leedi Niger jebi en notoro bibero on gam fu iri ko sellawo e ko nanni titta dawdu der minister ko jiddo cellal himbe no wodi labi lamu leedi kawjiide filla notoraade gam fu e luma ko sele e ko nanni titta ko sele e du hanano e kibira fu e kana e chonnere
de ir ko sele de bi oton de no futi
Dar maji no wodi e kambe kan chonne no wodi du fa hanne jiyele bidoyi e bibiron o ka eduno wodi lawol lamu leydi ko hawji filla nawtaraade e gam fu iluma ko mawji lawol lamu leydi goldu no don na sirye fondite don hada nawtaraade e bibiron gam fu iluma ko sele de e konenni titta amma gomnati kan halata irin maji de jebi chonne de leydi mai gam fu eno eno tarti ko chukabe ko
ke
e do don kabrime fulfultili semi assalamu alaikum balanti jamu.